Saka tu mikwanja, I'm new in this game. Ila bado mi mjanja kamanda. Nikingia dani wana sanda. Wamevuta fegi wanajenga tumibanda. Ya kuzaka ranga hata bila ya kupanga. Rap ndani ya jamu, uchungu wangu na wadika na kalamu. I'm in my own joint, doing this on my own. Kiukweli sina bifu, utashangana kula nyama ya kuku na sina kisu. Napenda rap, that's not a lie. Yeah, I'ma do this, no lie. Ndani ipo kazi, laptop iko kazi. Wasumbufu wa kizazi, tuko wazi wazi kwenye kazi, tafakari, tahadhari. Ukimanga bali
definition of hip hop.
Bad boy, that big smoker, wana bonga, mina unguza, kwenye rap game na wafunza. Wana harakati, naingia studio, wana shuka, wana shooter, let me do this. Heavyweight with a big brain, no pain, no gain. Why die, nimepita mengi, wana die, eti nimechange. Didia, nimekuwa crazy, wezi tenzi, ya wani wezi wa shenzi. Kwenye rap mina soka, na cheza poka, I'm not a joker. Utanipata studio nikipoka, ni mwae wazo ili niweze toka toka. Na bado sitochoka, we're sad for life, no way hakuna njia. Swag.
Here's another classic, classic.
The definition of hip hop.
Another classic.
The definition
of rap shit, animal chemistry.